ati bonda ati viripo zetafuna ifi ati pasa ati nkale mumabuto imwe atandiza ati uyu satana afuna kuononga ine namukana pameso ya mulungu chipupa mulungu ife watu ati bonda na mutima wake onze mulungu wanga ndipo ine sizaleka ine kupembela tawizose ndipo ine sizaleka ati sande tu sande ine nipembela sinifuna na kuchimwa sinifuna na kuchimwa mulungu wanga ndikuimbilani niunga sikombo mazintu zonse wanichitilani niunga sikombo mulungu wanga ndikuimbilani niunga sikombo mazintu zonse wanichitilani niunga sikombo mulungu wanga shikwa ndimwe vachifundo ndaswa ilelo ndikuimbilani majezi yakunguyo ndipo nizokutika chitonayo ndipo izo ndikuta ine ninayamba ine kupembela ati mulungu wanga ndipo ndakutika ine ninakwata ine ninayamba ine kupembela ndipo iwe munavela munanditandiza mulungu wanga shuwa ine vakumwamba mulungu wanga ndikuimbilani niunga sikombo mazintu zonse wanichitilani niunga sikombo mulungu wanga ndikuimbilani niunga sikombo mazintu zonse wanichitilani niunga sikombo mulungu wanga shuwa ndimwe vachifundo ninkale mumavuto imwe mutandiza ninkale nyatwala imwe mutandiza sinizaleka kupembela ati never mulungu wanga shuwa ndimwe vachifundo mulungu wanga ndikuimbilani niunga sikombo mazintu zonse wanichitilani niunga sikombo.